naimba tena mapenzi. Chingo ndiswane.
Master Keys.
Oh baby, baby, shakupa moyo nomba uifadhi. Baby, ya nini nifiche minawe kawashi. Benzi standardi keji, keji. Wasiri pande mapaparashi. For anything I'm ready. Nipende nkupende tuache vidomo washi. Ukitoe kanta kumisi. Kama makosa tusha fixi. Kama kweli unanipenda nikisi. Baby, we usinipeza uongo hadithi. Isiyo kazi firisi. Nikugeuze kitoe unifishi. Baby, baby, nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda di mwisho hai eh. Harichuchi isi kukinai eh. Benzi time shari verify. Kwa baba mwono,
baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapendana.
Maja nenda list, life iku list.
Hila bana tuko sote tunapendana.
Yeah, baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapendana.
Yeah, maja nenda list, life iku list.
Hila bana tuko sote tunapendana.
Oh lo 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 lo. Oh na na na. Oh na, oh, oh, yeah. Baby nkikukosea wewe nimejikosea mwenyewe nanung'unika. Baby kukukosa wewe ni majuto, naomba Mungu asije nifika. Hivi ni kweli uliumbwa kwa udongo ama umeshushwa wewe ni malaika? Malaika unayenipa vya kadhalika yeah. Kuna muda nilijulisha wahi kila siku naumizwa mimi. Ama nongomba masikinya zai. Leo napendwa siamini mimi. Nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda diwesho hai eh. Harichuchi siku kinai eh. Benzi time shari verify. Kwa baba mwono,
baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapendana.
Maja nenda list, life ikulis.
Hila bada tuko sote tunapendana.
Baba na please, God na please.
Saka tuzeke wote tunapenda.
Baby, oh, maisha naenda list, life ikulis.
Hila bana tuko sote tunapenda.
Baba na please,
life ikulis, life ikulis.
Chingo ndiswane, kone musko wae. Yeah.
Yo, what's up, kids?
Take five now.
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 Take five now.